ulahlekile kalubu yentoba zami uzokusiza ngalo mbhalo. This is a case of the ex ex ongasobe mina ngiyayithanda i-ex yami kalubu yabini mama ungakushiyi ngalo mbhalo. Mina ngiyayithanda i-ex yami kalubuya baby mama ungangishiyi ngalo mthwalo. This is a case of the ex u-ex ongasobeki mina ngiyayifuna i-ex yami.